ya karibu baby. Tamzisho Afrika, unipe uhuru dia. Nikis na potoka, tuke mlimani dia. Nimwe frida na kopa, benzi kufuja maibu. Mwenye wango shauteka, rai Afrika ratidi. Mimi nda wani nasikika, hivi kwa nini dia. Hivyo shaboki dia. Inavonipenda East Africa. Yeah, yeah, dia. I need you dia. Whoa, whoa, dia. I love you my baby. Hayo mapenzi ni kitu gani? Mwana kwanza paka nimechoka. Dile dogi mimi na jina.
Toza kuna kabisa, imex mama bet, ego pateva. Oh, nakonda kabisa.
Mzuri kibao ananipenda, si wajali mimi na watesta. Chajabu yule wangu wa moyo, anitaki kabisa.
Kampani yetu wote makacha, kusmali toza kuna kabisa. Imex mama bet, ego pateva. Oh, nakonda kabisa.
Simlazimishie kunipenda, yamugeni ananikondesha. Nampenda mpenzi mikacha, siku muna dogi sinara. Mambieni wangu sinyora. Hii nampenda, hii dia. I need you dia. Oh dia. I love you my baby. Hii dia. I need you dia.